nitulie, ikishapanda nilifike taji. Ini la mapenzi, usivunje nazi. Kama kichanga nibembeleze, soba ya mapenzi dawa ni meze.
Usisubiri waya hadithi wakaipata, penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha. Usisubiri waya hadithi wakaipata, penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha.
Ndani mambo shwari sitaki ruka ruka aha. Ukitambani fute jasho, tupendane leo kesho, nifukize manukato nje sitotoa chako, achawani leko macho, bizabizabi tumbo joto.